Ulitaka chama, mika kupa popcorn. Ulipotaka mwili, mika kweka moyoni. Na ulipotaka nyama, mika kupa popcorn. Ulipotaka vya ulimi, mika zama disikioni. Ah, oh baby, na kufundisha makopa. Na kama kukupenda, mimisha zama dimbwini. Ah, yani baby, na kupa mkoji Geita. Na kama kukupenda, mimisha zama dimbwini. Misha data kwako, oh baby, yangu wakili unaivuruka, honey. Basi unipe ni kupe ratere. Adiuze nituvuke ratere, yani ratere, ra ratere, ra Taka tukale wapi dina, na shopping tufanye wapi China, na umbo sini kazi nati ta China. We maya oh baby, na kufundisha makopa. Na kama kukupenda, mimisha zama dimbwini. Yani baby, na kupa mkoti Geita. Na kama kukupenda, mimisha zama dimbwini. Misha data kwako, oh baby, yangu wakili unaivuruka, honey. Basi unipe ni kupe ratere, ratere, ratere. Hadi uze nituvuke ratere.